Nkimanyi tibulinze nnya nti nabamanyiza okubawaayo ebyomuddiriŋŋanwa nnina omukuba abalabi kulowooza kikubangako oba omuniri wadde nenkubaga amasiga mwandirowoozezza nibyo ebifo omubeera ebinyuvu byenfungula asaana atiibwe mugamba yankola ng'oyagala nanjoyoota waliwo abanyiza embalaba newaanye nnyo naye olivaamu ebinyuvu lyewaanawo bagamba bange gakatiisa bamuteeka emitima omanyi biri byonnaleka ebyabakaba ndi be nnabuulizaako omusawo ate nga n'omukyala yanoba embeera mu bulumba ne mulujja ekigereulaba gyendudde pozzi n'amadda nga mba gye nkukoona omubisi nfune wempumulira nalabaafu obunaku embuuliriza oba eriyawanaba omukazi netabaala emitala nga buli wentuuka nti oyoka kutwala nkusesooli wa kukuumanju empumpu ku maddaki nembivaako nti owoowa nnaabeererawo naye obuwuulu nnabutya nga lwesinywedde ku mwenge ennyumba ebanga kkanisa n'ezimbagala kwekwevaamu nzuule ewanaava omusawo mwegayirira mpa amagezi obayiriza oba kati nnoonya omukazi nemubuuzabuuza abamanyi entonya bbiri nga ndagiriddwa omusawo eri ekawolongojjo tulage wammanju eryessabo omubeera abakulu ninsayirira nnyo obugere nsooke ku mwanja nsookerekanku omukazi fenna ne tutereera ku buliba ne twetoloola okujjaga watuula omukulu olujja olutuleesa lutalye n'atindikirako embuga ezikutta obukuku nga mpawo kamunyeenya okulaba n'abaatadde oba balimu akawuzza ekibatu n'oluyimba n'akoleeza enyetulwanukula ate njega obikwata mu ndaga okusindika nsitamye twayimba mu bbiri ezibakowoola abakulu amayimbi negavaayo okuzina twewombeesebwa mu twaniriza abakulu laba ate beegasooka omukazi eyaloopa mujja weebwamuguziza amasanyu kwoyo negawaawo amagezi bamuttaaveewo nga mwemunaaba amagezi awo negayoyawo akabuzi nga bwamala okufa emitwalo gyago etaano kagigeeza nnyo bwe gantuukako ne ganzizaamu olulasi gaŋŋamba okumpeeyirizi nga gyempitira abampembejja nze mbagoba bwe nnafuna abasinga obusava nga ntwala wakanga n'obuwulu mbuwona olwatubuna negookya omusubi ne tulinda nnyini ssaba tutungira eyirizi ziri tugende twefeeko nenneesunga nnyo enjayaana neetemannya engalike nti ne mufuna njaggula ogutaata obulume gyempongereye galosanga nandibadde ngenze omanyi gwawayawuzao kabina tuno tujalifuna tusigaddewo nga babiri nze n'omukazi oli yajja okufuna eddagala eritamujja olyamuwone ne tulengera jjo omukazi noono omukazi neyeekaliriza nnyamulabe nabikuba munyeyibatu n'agamba nnyini ssabu nti omukazi ajja omulaba imukabaze gumpeera eyirizi oba nyamulaze eno yennakutta nsange kyetwava tumuwaawo amagezi yeeyongera ebbali atindikirwa ekyebigoye nnyini ssabu yalinga amugumya tinze nkutta ekinu kitono nnyo okukola kati gwe tonyiga nze ndagula bwanaagenda ng'osooka yeeringigoye leka nemulyako ensimbi nga n'eddagala muguze eyitajja kukola bwanaabaagenze nga gwe nkufunira liri lye wazze okunona olidda n'ontenda ery'olukono bwatuuka n'atereera kaliba tumulamusizza olugira eruludda lutabye enkuuka esseemu yona omukazi yali wakalejja omulalu amayembe be gavaayo okulaba n'agesooka n'agalagana nnyo okunyolwa nti bazaalinaawo olukazi lunjezezza era nnabeerako nze omunene ennyama yanzibwako nnalaba watu lukazi mundi lweyitanga kabaka yenze njogera nti weruli ne bazeerwa mu luga lowooza ku lulwo oluzimu ebyenda byekulwonga binene saagala lufe njagala lujeendulabe oba lugwa dda luggwa okimanyi kigulekedde jjajja lutambulengaomusana n'abaana be luzaalo bagoye abo ndireeta n'entebe olibeera okikoze nakati siruleseeyo nkimanyi lwawumpugumya edda nnyo gye luwenja abasawo ebindeese omukazi yamumira nnyo embigo ye naye bwe gutuuka ku baana awo n'agugunga omutima omukazi n'abandukayo n'amwambalira mujja wateredde ekkaliba wamma ne beekukunga mbisubi nga bwamulangira bukyoba wenja abasawo nga kusanzeeko tuyanzeyanze kukkula essabu nga nti omukuba abuluuka nnyo olwaggula essabu ne batereera ekikumi eyajja oluvannyuma y'olugoye yali alulese ng'ali mu bbeti ateeyimise wamma n'atulaga nnyo akabina zima yatulaga nnyo akawale akaali akaddugavu nga kasiri nnyo akabina ate kikyotomanyi ampawo kyagezaako okunyiga ozza okukuŋŋaanya embuga okuteekwa ebigali nalwedda ne mubuuza obalabye oyeerekaleka kino bukyanga ndagula kinsoseeko kyenva ntulika n'empalagatannyakakule naye n'atanninda kuwola nambuuza omulabye gwe bayuliza olugoye onzeerekaleka oli yabala tukungiriza engoye bwe zibikka ebinene mazima akali tekaali kabina omugongo eno gonna 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 bigodo tetwava twewuunaganya ng'abakulu kati banaatuuka bati ewaka wabeera abasuza omukuba oyagenda mulume kati omulala njaba otaliiko kagoye yaani anaabanga aloopa eyennyini bwe ogwanaagusala atya kaakati ne bituuzaako amagezi naye ze ne ngiri abanga nze mbadde aba we abatega abakazi ne tukoleza olutalo era nze banjuliza olugoye ne munnange wuyo n'alumwa nnyo mulabe ne tukisa ekibadde mu nsawo kubanga buli omu yali anonyiyo bulabe mukama n'ataasa
Basudde wa bangi